Men Dugula, Maram Mimbe, Canada Dancella, Sigida Jabarani Kumana Marfachininka, Shen Chama Wa, Utumbetoga, Mromu Fagara, Ulu Jaujira. Somada Jonafe, Kumatumbe, Livingstone Dugukono, Otumbe Lamini, Mroba Munutumbe Sigala, Fagalinununa, Noe Robert Cartier, Sanji Binani, Anisorasi, Deme Bagado, Noe Reservistie. A jalakilen do ko akaye marfachi bulula baragero dola ani mininkero dola ka mwoko tani sabafana jogi fama wye jambo dugudeon do ya jira jumadona ko ni Robert Carr be balola halibi sigatala ate kote tuguni akira inafo nyinini ni teliyalen do alamsa don wula fe polisiwe nyongondala je sodo nyefe minye kakeni siginyo doka fola AFP nyiningalike mina mwoko sigale ninka dembayata Pankuru denu, drone, helicopter, ali kaleke minan fana welera wala sta ka fanga di uma. Iko marfachi tumbe bolila, ya morea dira dugu de uma, uku were datugu uka so ukono, ka Livingstone dugu minkono mogo ba bistabani woro beye, ofalinaga ke fure uka duguye. Lakalso, ani jagokero yu datugu, ani duguma kalansto noe lise, o bolima fe marayoro minana polisu fe, unu labeni ni kaleke minan uye. Fo adana ni morondonye men marala Janet Mills noye amaranya moye yo fo juma sokoma kajira ko mugo munu fagara kosre mugo wulula musokele aniche woro bonena uka nyina mala bolula baraka yorola mugo stegin bonene uniuna baraka yorola nobe minititani flanyombo alabana mugo saba jogine sara dogotoro sola.